sɛm brɛni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwa sɛm ɛyɛ wo somfo Akwa Hayford ɛna ɛne wo kyɛ asɛm yi onua bɔ mmɔden a sɛ wobɛfrɛ obibi wɔbɛn wɔ na woase wɔ sɛ nkwa sɛm brɛ du frɛ wo ho kafoɔ frɛ wo nua frɛ wo ba ɛfrɛ w'adɔfoɔ sɛ wɔ sɛ ɛbrɛ ni nie kwagyeberɛ ni nie kwagyeberɛ asɛm ne nie nkwa sɛm a ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ a ɛwɔ Ghana aha a ɛyɛ Asante mantam mu kwabere kanya se kwabere aha ana ɔsomfo Akwa Hayford mewɔ na adwuma no tiri wɔ United States of America a ɔfrɛ wɔ Lifeword Media Ministry ɔno ɛboa wiase afanan nyinaa sɛ ɛbɛtumi aka nkwagye asɛm akyerɛ obibiaa ho nti sɛ wokɔ www.lifeword.org a wobɛhu kasa ahoroɔ bebree wɔ hɔ wobɛhu ga kasa krɔbɔ kasa wobɛhu ahona wobɛhu yoruba kasa wobɛhu ibo kasa wobɛhu indoma kasa wofa liberia hɔ so a kran kasa wɔ hɔ akasa ahodoɔ bebree mampurusi kasa wɔ mu frafra kasa wɔ hɔ dagaati ne nyinaa kasa biara ɛka nkwasɛm akyerɛ wo sɛ mokɔ wiase kɔ kasa mpa no nyinaa nkyɛ abɔdeɛ nyinara na deɛ ɔbɛgye di no mɛmmɔ no su ɛhyɛ me gya ɔba no nkɔnkɔ na monkyerɛkyerɛ wɔn ɛdɛn deɛ makyerɛkyerɛ wɔn nyinaa na wonhyɛ wɔn nkuraa sɛ mene wɔ wɔ hɔ ɛfiri ɛndɛ ɛkɔsi awiase awieeɛ nyinaa wo nkyɛn babotie fo gya wo nkyɛn ɛna kra nyinaa ba ɛna yɛde ɛho hyɛ wo nsa fa adwene ne akoma nyinaa de onom hyɛ wo asommerɛ no ase na wobɛyi ho adi akyerɛ yɛn berɛ a woma yɛkra do se watie wo asɛm yi ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna mene mo ɛbɔ mpae amen onua yɛtoa so ɛwɔ the court room a meka sɛ the white throne judgment mede nka aka sɛ da biara mayi ni ne mu akyerɛ wo sɛ atɛmbɔ mmienu a onipa bakɔgyina ni mu kristofoɔ no deɛ yɛbɛgyina the judgment seat of Christ ɛno yɛnnwuma ne yɛndeyɛ ne adeɛ nyinara onyankopɔn bɛkari no nyinaa na ɔde bɛfa gyam na wahwɛ sɛ so sɛ wofaa kristo di yɛ no yɛ sɛ wofaa no ɛno a na ɛsɛ sɛ wobɔ w'abrabɔ biara daabi ne nyinaa adeɛ nyinaa bɛbɔ atɛmmɔ mu ɛna ɔyi nso ɛdi sɛm ɛti aduonu kɔsi ɛti aduonu ne yi mu du baako ne kɔsi dunum a ɛno ho asɛm na mene wo kye a mene wo yi no baako baako na yɛate nneɛma bi ase sɛ nneɛma nyinaa bɛba atɛmmɔ mu nneɛma nyinaa na da biara masɛm a meka ne sɛ ɔkristo no biara bɛwu mmienu na ɔbɛwu baako ɛna ɔde bɔne no biara yɛbɛwo no baako ɔbɛwu mmienu ɛno ne ɔwu mprenu no nti sɛ wobɛwu mmienu na yɛfrɛ no sɛ yɛbɛwo baako deɛ a ɛdi nka wɔ wo maame awo dada na wobɛwu mmienu deɛ a ɛnɛ na mekamfo na ade sukuso ma wo sɛ ɛnɛ you can make an amendment even koraa no da bia na ɛna de sukuso ma yɛbɛtɔ so mmienu no kɔ no bible se ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛbɛkɔ wu ahwɛ ɛnyɛ nnipa nyinaara ɛsiane sɛ yesu bɛba a wabɛto nnipa no bi sɛ ɔte ase na mekamfo sɛ ɛnyɛ me ne wo a wotie me na sɛ yɛbɛhu sɛ kristo ɛba na asɛm a yɛka yi nyinaa no ɛhu sɛ ampa ɛyɛ nokorɛ nea nyankopɔn ka no ɛbɛba mu so na akan ɛdi sɛm tie aduonu no ɛmu du baako ne du mmienu na du mmienu no ɛmu toa so pɛ sɛ mɛtoa so wɔ du mmienu no hɔ bio na mma srɛ sɛ wobɛtini yie na yɛka afa the book there's a certain book ɛhoma bi ho asɛm baako ɛtwa mu meka the book of life ɛno mu asɛm no na meka ɛpɛ sɛ wote nnwuma bi ase sɛ ɛhoma bi wɔ hɔ na saa homa no even school koraa ɛyɛ register na wawoba school a ne yɛatwerɛ wo din woamma yɛtwerɛ asɔre yɛyɛ register na ɛyɛ na asɔre register no sɛ wohyɛ asɔre foforɔ ase deɛ a bon se register no hia ye pa na mo no insta so register no eh your tight book no welfare book no ye pon wa eno na ka ho asem but me kan fu se eh nka ye ma church register no hia ye pa ye ba se ye make cause ni aye ye bia be kwate mbo mu dia na se homa bi e wo homa asem a ye bekan na se sa homa no wo ho dia ene eminua ese enya register kase pa na de oba asori no atro na de wamba no so no ya make a na etumi akwohwe no yakosra ni ahye nkuran se bia bibi enti ena ama watene fia na ya hye nkuran se yesu hia no yesu do no ahye nkuran edi 72 no yimu duba ko ekose edunum no meka edumienu no bio se na mehunu ufo anketoa ne akasie se wo gina nyina ayangwane nim na ohwehwe na ohwehwe ehoma no mu na obiebie ehoma foforo ohwehwe ehoma no mu ze na medri gaga ba ko no wo san so ebiebie ehoma foforo mu ehoma foforo mu na wonam nsama watwre no ehoma no mu no eso buufo aten sedia won nwuma tie dia ha ene aha na asem no wono bibisa se so se wo a utie me no udi wo sa nkwa homa no mu ana ase na sa nkwa homa no fro eyi sa homa fro obi e no eye homa foforo a eye nkwa homa no no kwa homa eti no nia usibo obra no ase na wonam ensam a watwre no homa no mu no eso bubu owufo aten sedia wonnyuma etie ese wo ye nyuma pa e me buku no ma e bo ho eje no say you can't hide anything, you can't hide from God, you can hide from man, but you cannot hide from God. But me dwane from akote oh ewo enipam nipa enim de wetu akote but onyankopon de utum te ana mfonso aye ye ne say say ye ko di bone na ye hwe nchenchen ye hwe nchenchen nemo ne pege ne hwe soro because ye pege ne hwe soro ye won say owura bi ehwe ye because e ye nuwa atwa munuku betwa ye ho asia oh twesem na kasa nyu won nyina adofo no ya ewe ye bremu no ye wo e se ye da onyankopon ase pa o tase twesem na me hu nyoma ne bebre na wada nyoma bebre di e de ama ye betimi aboye me atena se ne etimi abo ye bra yi ko se kristo ba den e beba basa enyuma ba na oda na di enyuma ba bi o kra en enyuma oda na di o kristo ni pa ni timo den kom di ni nua pa ba kana asema che ni yo si won ne fa so mu biye kwai ani ejidiewu sa uti sa onua mo ba ni do ye ho me ni do ye ho e me ka chon se enyuma bi ye bia be kwa tembo mu aware mu nya ye ye bia be kwa tembo mu abade adwuma mu nya ye bia be kwa atembo mu asetina mu ye ye biara be kwa atembo mu me ni awuti mi ina no pe o se ye buwa ten sedia wonnyuma ede esitie me kanfu nyuma pama o minia aya na nipa de wo ye ne papa onyi wa de biye na onyi uya mani pa no yeso se wanya ma wonnya no wanya ma me sase nyuma nyina beden baba atembo mu nyana ye ma roho no se kwa sore de bia utia tabi bia utia ofre de bia but woni ya wo ye no afata so kristo ni obi o kare nanim chiro nyame so mpa na so pam ahoden enim nchine na tiko wisa ah akoy yasami e bia mpesa mede fa masem bia no bia bekan se onya mane yansa wo akase mhu yanka wei owio na one ne ba ko e fuum se okodidi ti se de bi obi efu no kom kodidi na okwa papa no so pefidie sumpa ti mame no so di okwa bebe papa no so mefidie no ni di wo banche na jutwe gu wo no ne enaja odidi bi one ne mamie no de bi okwa na kodidi ane bi akoba da ko no so munyi ndi menchire mu kwan ya ba faso a mo so metimi afaso na madidi na okwa akwara ba ko di odi ne mamie chi na one ne ko da na mamie se ku fa na afa ba ku de no ohuresi mamie ka se eh aji we yo na papa ya ba na fu mi Osusu mfidie bebree o. Oso mama me so kra me ni ati mama gya me na me kra me nim. Ene mo titi le ni nyoma na aba ne de. Yo. Nti wo didie didie mu a na gya fa na baba ku de no di na chi. Aye se aba hwem. Akora ba ko be ka se mo be di wechi. Akora ba ko so wo ka on tihi. Osu e titi le mo ta me twem. Ndan e to the first century. Ene o any ye wie ye. The first century any ye ni ya how you. Orofo esi ye tie oh and the shakana glory no the tumim and pumim and Moses mo is so nyakopom nya no and said any aso the divine glory anko nyame sane ye tumim nyame sane and ye hwe won a wo ba sori mpo wa wo be di enim nani no wo dressing tricotes adofo no bi nyuma ye bia ba tembo mo aso for say kan no kre you have to say the truth oh you should call a spirit spirit not a dignity but aso ya aso we be saw na yes idea do do e di eh ma me ne ne ba ku no di na jidi dia na o ti se eh ne ba no ba ku ti mama bra 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 na fidie yi bra bra hwa de no ma me ko na fidie yi no na ma bi ya na jun so betimi esa na fidie o ye 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 bo se fidie yi mi to ma me no ye na jun ye 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 ya unto we try so betimi esa na unto me esa ne na I say, ah, dear son, Papa, so you're born on Numruqua or by a foam tree or co. Bujano. To Oquana, a cry is soon, in Yanusu, and to me, Colonel Henichi. To Oquana, or Santa Mammy, Mammy. To Quijammy. Was he said, Young Qua, Papa Naba, or Bacane in Afra? Na, your friend is saying, watching it, look for you. And in tea, my new corner's our friend of you. What was he? Mammy. Ah. And to you, Jamma. And I said, dear, since you dear, Jamma, who crashes shimmy? Was you? Said, oh, young, oh, he. And I said, oh, back, not the sick kind of sue a pimper ma. And I'll be who's your pa. We didn't buy her hand, oh, pa. And yeah, and I would tell him question. Money young answer. What can say me who answer? The brain ye say over sacra by me. Brain is over for Christ, you say, or cry, and a wajinqua. Massa. Mamma, and far a band by shuichi answer. And kuhuna money, or money, who brain him. And there you can make an amendment. Says the Bible say, so fuck you so crying qua or bet you and eh I can fully ride the crystal man but crystal crying qua. I'm sure I'll say with ye and quasem say ready yesu. We would buy any fan for chemi for some cry and imagine qua. We say crystal a basswa or joy rabba for froswa or fuck you so no with me at Nancy say radio says one more debate me at Nancy and say Pia Yoruba by no rabba. I mean, DMP in Kwaman. It was it, said with Tian Kwasa. I am soon for a Quahiford, and I'm a nemo a chair assembly. Assembly a free lifeway media ministry war, and I a bar on chain. Yami Shroud, telephone number 0244869499. 0244869499. Yami Shroud.